Tanzania Music Promotion. Yeah, 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 yeah. Ngiwe penkila mai panado ala paliwe ni mapampa mo ala nota babe na bakawaya waya bakasheta koni shivaya waya bebe iwe ni balenciaga wila kokola show me your father and mother paliwe kaleza mia makomit mara now a baby everything you do kumani chita ngati ni chuchu kumani tabu sana tuntutu bachikondi chako mia koku.
Show me your father and mother. Baliwe kaleza mia mako mitimara.